Anavyonitazama nishadata katika hii bahari nishashusha nanga kana madimpo dimpo na kako simpo simpo napenda yake maringo ringo mauno adina mwanga wino utamtam ninalamba kwenye filamu nite mwamba pilau inataka macho kokoto mpaka wananitamwanga marohani amesha nipanda kibao bao penye vita nitekamanda kimau mau nipe zako zile za kichina china mporomoko wa swingi ni ya kwa mia funga mlango nimesha ingia pole pole kime kwa mia
Jesinyama na kuwaza na kolea tukinoma noma unanikaza
mpunzi wanje niwe kilumara kumiruhande sinzo kubabaza oh yeah 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 baby trust me unani drive me crazy baby touch me hold me tight and kiss me
tonya tonya uchaza ndongo Boda kwa boda tunagaza mwendo Niko tayari kwenda Guantanamo Adwa, Tagush, nipe mdo
Oh yeah, oh yeah